Mama, oh, mama, eh, mama, oh, mama, eh. Mama, eh, oh, mama, oh, mama, eh. Awali sisi rafiki, maisha yetu pamoja, eh. Tunishi kama ndugu, mivutano ni ishara. Nashangaa sana ndugu, usiwe ndumila kuwili, utenga watu wawili, fitina sio adili, na lilo jambo dalili. Awali sisi rafiki, maisha yetu pamoja, tunishi kama ndugu, mivutano ni ishara. Nashangaa sana ndugu, usiwe ndumila kuwili, utenga watu wawili, fitina sio adili, na lilo jambo dalili. Bibi tumia mwenzangu, unapotaka kusema he, tumia yako hekima, neno liwe la heshima. Jibali mbali matusi, ndugu acha wivu, ndugu acha ufitina, ndugu acha wivu, ndugu acha ufitina. Awali sisi rafiki, maisha yetu pamoja he, tunishi kama ndugu, mivutano ni ishara. Nashangaa sana ndugu, usiwe ndugu la kuwili, utenga watu wawili, fitina sio adili, na lilo jambo dalili. Sisi rafiki, maisha yetu pamoja, tunishi kama ndugu, mivutano ni ishara. Nashangaa sana ndugu, usiwe ndugu la kuwili, utenga watu wawili, fitina sio adili, na lilo jambo dalili. Mama, 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 bibi tumia mwenzangu, unapotaka kusema he, tumia yako hekima, neno liwe la heshima. Jibali mbali matusi, ndugu acha wivu, ndugu acha ufitina, ndugu acha wivu, ndugu acha ufitina. Ae mama, oh, ae mama, ae mama, ae mama, ae mama, ae mama. Nashangaa sana ndugu, usiwe ndugu la kuwili, utenga watu wawili, fitina sio adili, dalilo jambo dalili. Mama, oh, mama, eh, mama, oh.